Abandon my bed. Wanyu mirovu fana ni ntovu fana ni utakube miriango. Wanyu mirovu fana ni ntovu fana ni ngato sazebi kumba. Kiwanu mbude mlafu na mwala ya tukirira. Taina wea chama, ebi ya mpana, bebo kera rigambo. Baby I'm sorry, don't say that, asuso kuwana. I still love you, girl. Nza sira, zisenku gambi, baby. Na love ndive na onga kalango kutive. Ndave kwa gume munda mule, baby. Ngumi singa, baby. Baby ndive na uu, na kalango ndive na uu. Baby kutive yo. Fana nyi ngato sazebi kumba.